That himself he don't know.
DJ Abba Boy, una tali wewe.
Wananchi.
Kusea kuwa, kusea kujenga. Nila jitahidi usikose timu ya kupenda. Nyingine zinaboa, nibwendo kama mlenda. Tumana Yanga Afrika, timu yangu minaipenda. Yanga yo, watoto wa Jangwani. Yanga yo, watoto wa Jangwani.
We Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
We Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
We Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
We Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Tuwafananishe Yanga na vitu vya ajabu. Yanga iko juu, makolo anapata tabu. Tuwafananishwa na nchi na vitu vya ajabu. Wananchi wako juu, makolo anapata tabu. Yamani Yanga imenilea Yanga. Yanga imenikuza Yanga. Mwezenu Yanga imenilea Yanga. Yanga imenikuza Yanga. Yanga niko nayo,
Yanga yo.
Tamba nayo,
Yanga yo.
Yanga niko nayo,
Yanga yo.
Tufa nayo,
Yanga yo.
Yanga niko nayo,
Yanga yo.
Tamba nayo,
Yanga yo.
Yanga niko nayo,
Yanga yo.
Tufa nayo,
yeah. Kusea kuwa, kusea kujenga. Nila jitahidi usikose timu ya kupenda. Nyingine zinaboa, nibwendo kama mlenda. Tumana Yanga Afrika, timu yangu minaipenda. Yanga yo, watoto wa Jangwani. Yanga yo, watoto wa Jangwani.
We Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
We Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
We Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
We Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Wananchi.
Wananchi tucheze tenge tenge tengele tenge 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 tengele tenge. Wote tucheze tenge tenge tengele tenge 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 tengele tenge tenge. Piga makofi matatu, piga makofi matatu. Wananchi piga makofi matatu, piga makofi matatu. Aya wananchi wanacheza kama chare champion. Na Yanga wanacheza kama chare champion. Wananchi wanacheza kama chare champion. Na Yanga wanacheza kama chare champion. Chare champion. Chare champion.
Tina.
Chare champion.
Umo.
Chare champion.
Ai.
Wachina ni wengi tunajua. Ila mweusi ni mmoja chinajua
Nabraki Chaini.
We Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
We Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
We Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
Yanga Afrika maji, usipokunywa basi utana.
We Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.
Yanga Afrika maji, usipoga basi utafua.